dhismo ku dareere masaajidka Al-Nuur ee xaafadda Barde ee magaalada Baydhabo ayaa maraya meel dhexe iyadoona lafada inta la deersiya dhowr daba kaasoo bulshada ku nool dalka iyo banaanshaba ku qayb qaadayaan silanka cibaadaysida iyadoona galanta ka hayana guddiga kooban culimada iyo dadka xaafadda. Waxaana ku mid ah guddiga dhismo masaajidka Al-Nuur oo la hadalayeen warbaahinta iyo sharaxaad kooban ku biyeen meeluus maraya dhismaha masaajidka, waliyaabo lambaahin silan dhimaystira masaajidka oo dadka xaafadda baahi badan yaan qaban, walana iyo guddigan dalbadanaanti la ku qayb qaada dhismo masaajidka oo meel faylan socda marahaya.
Maybar roogna masaajidka Al-Nuur oo kayaala xaafadda Bardaale laanta koowaad harajaad dhinisha kayaala, marka insha allah uniina meela deg ilaahay namakana iyo uniina meela degegna anigoo axmed shaayow iyo maylaraayo axmed xasan disow kulligaana, marka insha allahu tacaala masaajidkii geega alxamdulilah shubki oo yani wayba shubooyna dirsadii qorshe dabaqananay dhimanya insha allahu tacaala, laakiin alxamdulilah kan hadda taamanay nagadi walaagi dhiman oo lambaahanyana walaalkay axmedshaayow basin sheegay jazaakum allahu khayra aljazaa, muxsiniinta ku sugooyna muxsiniinta aanka fadhayna walaagatay masaajidkii inay la dhammaystiraan oo bilaahi kiraal nagad wa bilaahi towfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Alxamdulilah walaalyaal, ilaahay baa mahadsan subxaanahu watacaala allihi maantana soo gaarsiiyey masaajid dhismihiisa iyo shubkiisa, ilaahay ku mahadinayna tabaaraka watacaala. Marka walaalyaal, insha allah waxaan leenaa dad alaal qof alaal qofkii wax ku darsaday walow haldo allah ka dhiga, allah ka aqbalo masaajidka, weli hooshiisa way sii socotaa sida xaajiga noo sheegay tabaar. Ilaahay subxaanahu watacaala asagaa wata hooshani, annaga doomada ayaan nahay. ilaahay subxaana wa allah inoo fududeeyo kuwa ku cibaadaysta, allah inaga dhigo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. allahuma hadi ummata muxammadin sala allahu calayhi wasalama, ilaahu masaajidka inoo dhis, ilaahu masaajidka inoo dhis, ilaahu kuwa ku cibaadaysta ilaahu naga dhig, ilaahu ajirkaaga ilaahu nasii fi dunya waalaakhira. allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaab annaar wsala allahuma cala nabiyina muxamed waalihi wasaabi wasalam.
bismi illahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin. masjid Al-Nuur geek waa shibkii oo dirsadiya ka jarna xaqiiqdii way waa masaajidkan way iyataan ka dadaalay axmed shaahiyow, ilaahay qeyr badan si oo xaafada ka dhalada dadki waqafina ilaahay waan ducaayay dadka dhan oo xaafada ku nool aan ducaayan dad bayha way ahaayeen. geeka waa shabka sidaada ka aragoyda gadaalkay oo lankwadeerna dadka xaafada degan oo dhan masaajidkan way nagaday masaajid eed un wiin oo xaqiiqdii oo xaafada oo dhan iyo wala eerida degan oo dhan maarna kaamili dadkii masaajidkan haan waqafi qeyb kasta ee laah ka bilaabo reer macalin isaaq ruumi iyo nimca cabdulaahi xaashi iyo qeybta kale hadda la dhiso dadka beesi iyo walkasa haan aruuri ilaahay ajar badan kasi geega shubkiyaal ka jara muxsiniintu way ku codsadaana insha allahu tacaala dibadda iyo gudaha dad ku roogaba indi masaajidkan shabku marka dhammaada lambaahanya mutuneel rinje roogii dhulka la dhigaay nalalkii marwaxyooyinkii oo dhan anin dhaban insha allahu tacaala ha ka dadaaloy qeyr badan alla siinsi geekoolana saasan ka dareerta dadka masaajidkan oo eedi eed haan ka shaqeey haan ka dadaalin ajar badan ilaahay si dadki oo qaaraanka ka qeyb qaadadana ilaahay ajar badan si. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
xaafada magaalada Baydhabo waliba muddooyinkii ka dambeeyey ee danka badaa dhismaha masaajidada shalgi dhisan oo si casri ah loo dhisay iyadoona ku qayb qaadayaan bulshada qaybaha shalgi dhisan oo ku nool dalka iyo dalka banaanshaha.